Mina ndzi lava ku tsaka. Tsako hi wona ntsena lowu ndzi wu lavaka.